채널 에이 스쿠스쿠 스쿠스쿠 양니가 양니가 기초 김에 잡히는 Easy peasy, easy peasy. 미 살이 민기 니시 cheesy. Never come across a nigga this way. Coming straight out of the streets, so can't bend it. 나 who sure, bro, me, how many weather? 이 창간이니 관상대소. 아빠, 아빠, echelon, yeah. High up in my zone, yeah. The picture, this feels a drum, yeah. All you niggas is drums, yeah. Ask ya who's in me, I got the shoes. Sipping lean, no illicit, bro. Killer time, Nicky, come through. Washa juu watu ni tabu juu Sihitaji kakalamu Freestyle hobby yangu Hata muje mia tatu Naeza wa handle nyote bila tabu I got the flow Kaha waku show Pole sana bro Toka 94 I've been a pro Now watch me do your show Butter than moss Me a float Pundi Kenyan coast Like a fucking ghost I come around when you expect
Na 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 Saka ganji sijali Na 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 chuki Nami kote mitaani
My gang gang Saka fun
Got the game on low
right.
Wanna try Kuni beef But need to do a tap up Industry not run deep You still trapping that love So it's obviously I'm hot Cause it's all around on your spot Since the freshest kids on board hey.
Wanna juani
Sheshem Sadin
Wanna juani
Sheshem Sadin
Wanna come through
hey.
Wanna come through hey.
Wanna juani
Sheshem
Sadin Wanna juani Sheshem Sadin
Hey, wanna come through Wanna come through
Tosa vinsi nibi nime come through Wanna sema niaje boss Ina kizo ma blue Niju niko naka twizi Yeye ako ako brizi Sasa sisi tuko easy Ana toka mamba sani Demo akona nipea ufizi Lakini na mambi gasi yogope Niju nini nata muja jisi Na mambia akuje ofisi Niju sisi niti mafisi And we getting girl easy Kama vibes cartel Madanguro kwa hotel Mimi na ito atoli Mimi na ito girls Wanasemanga maniga Izo matoli kwa house Sasa tuko cheap labor Na misipeni mchance Sasa watani mbenyaji Una machi kama bendi Vidole zote sina pete Lakini demo wako na sposa kilete Sport pesa ama betwe Nazima machizi wate tuchese
Nijua na jua mimi Ndo mzazi Uko mtaani Wachonge viazi Wanajuani
Sheshem Sadin
Wanajuani
Sheshem Sadin
Wanna come through
hey.
Wanna come through
hey.
Wanna juani
Sheshem Sadin
Wanna juani
Sheshem Sadin
hey. Wanna come through Wanna come through
hey. Wavy, wavy, wavy with some Skrilla Wavy, wavy, wavy with some Skrilla Wavy, wavy Wavy with some thriller Recipe kid 244 I'm in here
Ocean money mayday Situsha India Ocean money mayday Tabidi umeaminia Wavy
Wavy
Wavy with some thriller Situsha washa inia